Yeah, yeah, don't walk away, yeah, yeah, Forget it, to separate. Kapwe napendeza, sindo mafunda kudecorate. Awamini waligo to underestimate. So mchoyo na ichu ndo nacho appreciate. Sifini kutunguze upe, can we have a yet? Shani weka kwenye chupe, first day we met. Miamore te ya moa na kudedicate. Nani kifo nombo siri siwe sije delegate. Sipunguza yo mapigo, pigo. Hupote tutakwenda baby, we go, we go. Wonyeshe kwa na mume siyo, we do, we do. Yo moa zana friendi, mi amigo, amigo, Ukipotea, man to change. Na kukosea, but to see revenge. Mechoka mbea, matende zenge. Unachotaka baby, mini
change. Nikupe, nikupe, nini mpenzi. Nikupe, nikupe, nini uridhike. Nikupe, nikupe, nini mpenzi. Nikupe, nikupe, nini uridhike. Sema unataka nini.
Tahani, tuwe wote chumbani. Unafudeka deka tu ya nindani. Uwani fundi si utani. Unafulege zempo kazuchu hauni ndani. Napendo unafunishika, tendo unafokatika. Kwenye sita kwa sita. Na hivyo vitu nanipa, paka uzungu anafika. Kwani unataka sifa? Hivyo uliungwa sangapi, mchana mausiku. Ilikuwaje Mungu akakupa kila kitu? Ni kama bahati kupata nafasi. Kilo kinitaji na nikolo baby I'm
miss. Nikupe, nikupe, nini mpenzi. Nikupe, nikupe, nini.